the word this afternoon is from 1
Samuel 17, chapter 17,
verse
39.
Only with these words,
ndipo David anamanga lupanga,
and David said unto Saul,
ndipo David anamanga lupanga lache,
I cannot go with these. For I have not proved them. We'll read the whole verse. And David girded his sword upon his armor. And he essayed to go, for he had not approved it. And David said to Saul, I cannot go with these, for I have not proved them. And David put them off. First, we must look at the context. What situation was David in?
Kodi David thaimene anali munyengo zanji?
And what was taking place?
Ndipo munthaimene chimachitika ndi chani?
I think most of you would know the story.
Mwina ambira ife tukudziwa nkhani imene ya David ndi Goliath.
The story where Goliath,
nkhani kuti Goliath,
the giant, was striving against Israel, tempting them, where Israel was afraid, and David delivered them. Now this account is written for our instruction. So, as we expound this word, then we ask this question. Have you proved yourself?
This
39, I have not proved them.
Yes. Yes.
Are you proved? What does it mean, I have not proved them? What has David not proved? And in my life, and your life, what needs to be proved? What David means here, when he says, I have not proved them, he means I've not fit them. When a soldier would learn to war, how to fight, he would be made ready for war. Then when he's ready, one would come and would measure him. They would get a coat, a very heavy coat of sort of an iron or steel, and that coat had to fit. So they would be stealthy in fighting. Some were shorter, some were taller. So the sword had to be made exact to size. So it would be effective. In battle.
The
helmet
ndiye chovala so china chimina mavala okonzekera kunkhondo chimakhala chipewa
would also be fitted
ndiye chipewa chija akachivala munthu uja amakhala kuti ncha size yake malenga ndi mukula kwa mutu wakewo.
Just imagine, in fighting, if our helmet is too big or too small, it would not work. So this is what David means. He receives the armor from Saul.
David and how he so when akulandira zida za nkhondo kuti avale zopasitwa kuchokera kwa mfumu Sauli.
They put it on him.
Ndiye Sauli anatenga zovala zake za nkhondo kumveka David.
Give him the sword.
Ndiye anampasanso lupanga lake kapena kuti ine kuti mkondo wake.
And David says,
ndiye David anati chani?
I'm not comfortable.
Ine sizi sina zolowele sikuzimva budo mthupi mwiyayi.
I cannot wear this.
Ine zovala za nkhondo sina zolowele singavale.
David says,
David akuti,
this will be a hindrance to me.
Ichitu zovala mwandiveka zichikhala chotchinga kwa ine.
And he puts them off.
Ndiye David motero adavula zovala zija.
He says, I cannot wear these.
Siningavale sina zizolowere.
Because I have not proved them.
Chifukwa zovala zankhondozi sina zizolowere.
Doesn't fit.
Sisi kundikwana bwino.
And yet David,
koma dziwani ichi kuti David
is going to fight
akupita kwamenya nkhondo kwaponya nkhondo
the greatest enemy
akwamenya nkhondo ndi chimbala nkhondo komanso chiphona choopsa kwambiri mdani wamkulu wa Israeli
Goliath
dzina lake Goliath.
See Goliath,
ndiye timone Goliath alipoteropo.
He's been proven.
Iyeyo tu zimene zonse wavalazo zamukwana zamuyenera.
He's been measured.
Iyeyo zimene wavala chita kumuyeza zindendende zakwana.
He has a sword that fits.
Iyeyo ali ndi mkondo oyeneranso ndi mphamvu zake ndi msinkhu wake.
And he has armor
komanso wavala zovala za nkhondo
that has been doubly measured.
Kuti achita kuziyesa kawiri konse mowirikiza.
Now we ask the question.
Ndiye tinafunsa funso.
Are you measured?
Kodi ngwazizolowera?
Have you been proven?
Kodi zovalazo zakuzolowerani? Kapena kuti mwayesedwa?
Maybe it's better not to answer this question.
Mwina funso limusaliyange mansanga panopa iyayi.
Until the end.
Tikafika kumapeto kwa ulaliki wathu.
Be careful.
Musabalise kwambiri musanke fuso limeneli.
For each of us,
chifukwa yense wa ife
is being asked.
Iyeyo paika kufusidwa fuso limeneli.
Are we measured?
Kodi mwayesedwa?
See, when the handwriting went on the wall of Ahasuerus,
mukumbukire kuti pamene panali dzanja lolemba pa khoma nthawi ya Nebukadnezara,
he asked, what does this mean?
Nebukadnezara anafunsa kuti kodi dzanja lolemba pa khoma ali kodi zolembazi zita nthawi zanji?
And what did it mean?
Ndipo kodi zipatanthauza chani zolembedwa pa khoma paja?
Many take up Ahasuerus.
Mawu analembedwa mu Chiheberi kuti many take up Ahasuerus.
It means this.
Mawu anthauza chonchi.
You have been measured.
Mwaikidwa pa muyeso.
But you're found wanting.
Koma mwapezeka kuti mwaperewera.
It's like an example of an old fashioned measuring
kuti pali muyeso ina wakale
mechanism.
Hello?
An old-fashioned measuring mechanism.
Kudira kuti pali muyeso oyesera zinthu koma wachikale.
And it doesn't balance.
Ndipo atayesa kuona kuti zikupewa sizikukwanira iyayi.
It's on the one side.
Akuti muyeso sikeloyo yaezedwa koma ikungogwa chonchi.
Sin is weighing it down.
Machimo atsitsa sikelo ija kukhala mbali imodzi ina yokwera ina yotsika.
And there's no grace on the other side.
Ndipo mbali ina yotsikayi kulibe chisomo.
To bring it to even.
Kuti zinthu zifanane sikelo ikhale ndende.
That's the kind of measuring.
Ndiye muyeso wa muyeso umene tikunena tsopano.
For God measures.
Chifukwa woyesayo ndiye Mulungu.
And God fits us.
Ndipo Mulungu amayesa mokwanira mwandendende.
Do you have the armor?
Kodi inu muindichida?
To withstand Goliath?
Kuti mutheko kulimbana nacho chiphona chotchedwa Goliath?
Do you have the helmet?
Kodi inu mwindi chisoti ya chitsulo.
The sword.
Komanso mulindi lupanga kodi kapena kuti mkondo.
And the breastplate.
Komanso kodi mwindi chochinga pachifuwa chanu kuti mkondo sakupezeni.
And we must answer this for ourselves.
Iwa ni mafunso amene munthu ayankhe payekha payekha.
Each one personally.
Aliyense funso lidilake payekha payekha.
So as we go further with this narrative,
tikapitilira patsogolo pandi kufotokoza nkhani ya ulaliko wa lero,
each one of us must make self-application.
Aliyense payekha payekha achimve mu mtima mwakuti kodi chikuti chani kwa ine.
Goliath.
Goliath.
When we read about Goliath,
tikakamba za munthu uyu kapena chiphona cha Afilisti chotchedwa Goliath,
if we're honest,
mwina tikakhala kuti ndifeona mtima pa ife tokha,
we have to shudder.
Ifeyo tena kukhala njenje bila kukhala ndi mantha.
This man was a giant.
Akuti munthu uyu anali chiphona suti chimwe chamasewera iyayi.
He was twice the size of anyone in Israel.
Akuti iyeyo muyeso wake makhaga ndi anthu awiri kale.
He was strong.
Anali munthu wamphamvu.
And he was powerful.
Analiso wanyonga zoza mphamvu kwambiri.
He was equally mighty with his body.
Akuti thupi lakelo ndi mphamvu zakezo zimachita kuyenena kundendemerana.
As was his mouth.
Ngati mene analiso pakamwa pake.
He mocked.
Akuti amanyoza.
And when he spoke,
ndipo iye akalankhula mawu onyozawo,
they were equally terrified.
Akuti anthu amanjenjemera.
Of his voice.
Ndi mawu okhangolankhula kokha kuti hoo atikunjenjemera.
Day after day.
Amayamba mamawa mpaka masana.
He would come out.
Akuti akafika pa chithando cha Israeli amabwera sopano kudzanyozana Israeli.
And the soldiers of Israel.
Ndi asilikali a Israeli.
Would shudder.
Akuti amanjenjemera ndi mawu okha.
At his stature.
Akuti kungoona chithunda cha munthu chochitali kwambiri.
At his voice.
Ndi mawu okha.
They looked at his armor.
Akaona zila zake za nkhondo.
His helmet and his sword.
Komanso akaona chisoti cha chitsulo chimene avala komanso zovala za nkhondo.
And it was so big, so strong.
Akuti anali munthu wamkulu komanso wamphamvu.
Who can fight against this giant? Ndiye funso ndiye
ndani amene angalimbane ndi Goliath.
But there was a demand.
Koma panali chinthu chimodzi chimene iwo anachiyikiratu.
Whoever would come forward.
Ndiye akuti munthu amene angadze kulimbana ndi chiphona chi Goliath.
Fight him.
Ndikumenyana nacho.
Would be and whoever would be the winner.
Ndipo amene angawine chiphona chimenechi.
Would be the winner for the whole army.
Ndiye akhala owina kuti nkhondo yathirapompo, nkhondo yathirapompo basi.
Imagine.
Taganizani.
Imagine we are there.
Takanza titakhala kuti tili kumene koko.
Let's go there in our mind.
Tiyeni maganizo mwathu kuti pitena kuchithando cha Israeli Goliath ali konko.
There's a great mountain.
Nde mbali inayi kuli phiri yayikulu.
With a valley.
Nde kuliso madambo.
The Philistines on one side.
Nde Afilisti ali mbali inayi.
Israel on the other side.
Ana Israeli mbali inayinso.
And a massive army.
Nde asilikali ochuluka mbali inayi.
And we are on the army with the Israelites. In the plain we see Goliath coming. We hear him speak.
Ndiye tikumva tsopano tikulanisa tikumva chiphona chamba kulankhula.
We hear him mock.
Ndiye tikuona kulankhula zonyoza.
And we hear his voice.
Ndipo tikumva mawu ake.
Would you go?
Mwina mutakhalapo mungapiteko.
Not only would we not go.
Osati tikakhala osapita ayi.
But even if we thought.
Komanso tikaganizira.
If we had just a little courage.
Kungokhala kuti mwina ndiyesere pang'ono.
And we just thought for a moment maybe I should.
Mwina ngokhala mtima kuti bwanji ndipite ndine.
All of the people.
Anthu onse.
Were behind us.
Ande kuti akhala kumuyo kwa ife.
If I lost,
ineyo ndikafa,
I destroy my whole army.
Ndiye kuti anthu onse wa asikali onse wanso ndikuti athanso.
So it wasn't such as though that if you would fight him, and you would die, then everything's over. That would maybe not even be so bad. Maybe one person would have enough courage in this village to say, if I must die, but my village goes free, I'm
going
to do that. Maybe. There would be enough courage for that. But this was worse. What was worse? That if you lost, your whole village is going lost. So no one dared.
Nde palibe amene adakhala ndi kulimbika mtima kuti aime kukaponyana ndi chiponacho.
Nor did anyone
palibe ndi bodzi yemwe
even consider it.
Anaganiza kuti ndingayesere kungokwesera komwe.
Who is Goliath?
Nde funso ndiloti kodi Goliath ndani?
In our narrative, our story,
tikukamba za nkhani tikukamba Goliath ndani?
Who do you think Goliath represents? Now it's not written in the Bible. For a sort of hero story. It's teaching us something. So for us today, who does Goliath represent? Maybe we are thinking about who Goliath represents, and we think Goliath represents the president.
Because
he's very powerful. And what he says happens. So you think in your mind, that's who he represents today. Or maybe you say, I think today, Goliath represents the worst person in
Malawi.
The worst sinner. The one who has terrorized Malawi the most. Who do you think Goliath represents? I have to say, let's not look too far. Goliath's here today. Goliath is with us right now. Maybe you're confused. Listen. If we look around us, we're
going
to find Goliath. Maybe you think, do you know someone here who's a terrible person? And you know, are you going to represent him as Goliath? Now, who is Goliath is me and you. That's who it's representing. You and me by nature. For we are a giant. A giant in evil. See, for what did Christ come for? What did Christ destroy? What did he take away? When he came here to die on the cross, he took away sin. The giant sin.
Machimo achipona kapena kuti chipona cha machimo. Machimo ndi chipona cho ndi Goliath yo.
And sin
ndipo chimo
has to dwell somewhere.
Ina kukhala malo ena ake.
It comes forth from somewhere.
Ndipo imachokera kwina kwake.
And it comes forth from me and you.
Ikoza kuchokera kwa inu komanso kwa ine.
You and I.
Inuyo ndi ineyo.
By nature.
Pachibadudwe chathu.
Are Goliaths.
Ndife Goliath chipona cha machimo.
Now when we take this representation,
tikatenga chifanizilo ichi kamene kuti chimene chikuimira Goliath ichi,
then I have a question for all of us.
Palifunso kwa ife yese paeka paeka.
Do you remember that I said Israel when they saw Goliath?
Mukumbukire mauri tinanena kuna kuti Aisraeli onse pamene anamuona Goliath,
they shuddered.
Amanjenjemera.
When you see Goliath now,
lero mukamuona Goliath,
do you shudder?
Kodi mmanjenjemera?
Do you shudder from the Goliath in you?
Kodi mumachita mantha ndi Goliath alimene mu mtimamo?
What does this mean?
Kodi mauwa akutanthauza chiyani?
Do you shudder from your own will?
Kodi inu mumanjenjemera pa zifuniro za moyo wanu?
Do you shudder from your own heart?
Kodi inu mumanjenjemera ndi zikhumbitso za moyo wanu zoyipa?
Your deeds.
Machitidwe anu.
Your thoughts.
Malingaliro anu.
Your heart's intent.
Komanso zimene zazaza mu mtima mwanu.
Do you know what Isaiah says?
Mukudziwa Yesaya adati chani?
From the sole of my foot.
Akunena kuti kuchokera kuphazi kwa kuphazi.
To the top of my head.
Mpakana kubutu kwanga.
Nothing but petrifying swords.
Palibe chabwino koma chinyengo chokha chokha ndine wabodza.
There is no soundness in it.
Palibe chimene ndimachita chabwino koma ineni mangu ndakhala mwanthu wabodza komanso ndine wabodza.
Goliath
abeneyo.
Now remember we said,
kumbukirani chimene ndanenachi,
that they didn't just shudder at the appearance of Goliath.
Tikunena kuti Anaisraeli samangonjenjemera pangomuona Goliath kokhayi.
But when he spoke,
koma Goliathiyo chikabuma chikalankhula,
and it rumbled,
ndipo mawu aja machita ngati mkango,
even then they shuddered.
Nde anthu amanjenjemera ndi mawu okha.
Do we shudder?
Kodi inu mumanjenjemera?
From our own Goliath?
Ndi Goliath amene ali mu mtima mwanumo.
The good that I would, I do not.
Ubwino umene ndinenera kuchita sindichita ayi.
Paul says,
Paulo akuterotu,
that which I do,
chimene ndichite,
that I would not, that I do,
chimene sindikufuna kuti ndichite.
Paul says,
Paulo ntume akuti,
everything I don't want to do,
chimene chilichonse sifuna kuchita,
I do,
ndimachichita.
And that I want to do,
osati ineyo ntumanga ndifuna kuchita ayi,
I don't do,
ine ndichita.
And Paul says,
Paulo akupitiliza nkunena kuti,
how he is one big wreck,
akuti ine ndine ochimwa mfumu wa machimo kuposa ochimwa onse.
And he calls out, who shall deliver me from this body of death?
Kuti azandipulumutse ndani ine kuthupi la uchimoyi?
The Goliath in us.
Goliath ali ndife amene mtima mwathu.
Now another question.
Funso lida tsopano.
If the gospel is convicting us,
ngati uthenga wabwino umene ukudza pakati pathu umene mtima mwathu kulowa nkuti tsa mtima mwathu,
or maybe it has convicted us,
kapena mwina mwake mtima wathu watsutsidwa kale,
and does continually,
ndipo ukutero mpakana kumapeto,
that I am a Goliath,
kuti ineyo ndithu umene ndikumveramo ndine Goliath, ndipheda ija ndimufiti uja ndine Goliath.
If it's convicting us,
ngati uthenga ubwera pakati pathu lero mtima mwathu kuti tsutsa,
what happens?
Chimachitika nchani?
And what is happening?
Ndipo chikuchitika nchani?
What do you say when you hear about the Goliath in yourself?
Ndiye mumati chani kwa inu koka mukamva Goliath amene mtima mwanu mufiti mapsheda kunena zo na makuba?
Goliath has to go.
Nde mwina mwina kuti Goliath choka ndichokere.
Goliath must be slain.
Goliath aphedwe.
Goliath needs to be gone.
Goliath sapezekeso.
But how?
Koma achoka bwanji.
How? When Goliath keeps coming back and keeps rumbling with his voice, that he's going to kill and slaughter and take every Israelite with him. See, at night time, he went back to the camp. And it was quiet. They went to sleep. Israel went into their tents. And they had a little rest. But the morning came. How many of us from Sunday to Sunday or from sermon to sermon can rest? We go on our life and it seems okay. But Goliath is not slain. Your will is not slain. You go through the week. And it seems a little restful. But the word opens. The sermon comes. And there comes Goliath again. Just like in Israel. They went to sleep in the night. But as they were waking in the morning, the footsteps of Goliath came closer again. And there came the rumbling voice. The conscience convicts. The conscience speaks. And the conscience says, Goliath is not dead. Does your conscience say that? Or is your conscience at peace? If your conscience is at peace, then a single stone has slain Goliath. One single stone. But we'll get there. Now, we said
Goliath
was a giant that lives today amongst us. And we are the Goliath. Our conscience bearing witness. Each day it comes back. And now David comes along.
David,
he hears the voice of
Goliath.
And
David,
he is greatly offended. Because he says, or he hears
Goliath.
The wickedness and the wicked scoffing of
Goliath.
And as he hears this, he's offended. And he inquires, And he hears that this Goliath is coming back each
day.
David will take it upon himself to slay
Goliath.
Now just think for a moment. David is a young boy. There's not even a great robustness in him. He's no mighty fighter. He hasn't even been measured. After we know the story, after some discussions.
David
says, I will slay him. And of course, he's going to need a sword. And he's
going to
need armor. So they bring him Saul. They put it on him. And David, with his helmet and his breastplate. With his sword, stands there.
David
However, David discovers something. David discovers something
David
you and I need to discover. This is not going to work. It's not going to slay
Goliath.
The sword is too heavy. The breastplate does not fit. When I put the helmet on, it covers half of my eyes. I will not be able to see. And David contemplates. Now just imagine this for a moment. One is going to go to battle with
Goliath,
and he says, take these off. How are you going to battle with your
Goliath?
How do you battle
Goliath?
David, he took him off. Everything. The helmet, the breastplate. He even laid down the sword. But David says,
In our text,
verse
39,
he says to Saul, I can't go with these, for I have not proved them. Now a question for you and me. Have you been at war with Goliath? Are you at war with yourself? at war between flesh and spirit.
Tukamba nkhondo pakati pa thupi ndi zokhumba munthu, kapena thupi ndi mtima.
Your the things that you would do and can't do.
Tikunena kuti zinthu zimene mukudziwa kuti nzoyenera kuchita koma sumazichita.
The sins that come up daily.
Machimo amene timachita ife tsiku ndi tsiku aja.
The wickedness of your heart.
Kuyipitsitsa kwa mtima wa munthu.
The thoughts.
Malingaliro oipa.
Intents.
Komanso opita nkuzama nkuipa.
The desires.
Zokhumbisa za moyo uno.
The works of evil.
Komanso ntchito za mdima.
And you know what's the, what they are.
Ndipo inu mukudziwa bwino zimene mmachita. Fuka usiku ndikukada mmachita madziwa ine fetu kudziwa ngati.
Because Goliath.
Chifukwa Goliath.
Is the one.
Ndi amene.
Who is bringing them right now?
Amena kuzibweresa panopa pakati pathu.
To your mind.
Kuti zitife zikhale mmaganizo mwathu.
Now, have you taken the sword?
Kodi fuso ndiona kuti kodi nkondo mautaya?
And tried to slay them?
Ndipo kapena mautenga kufuna kuti muphe Goliath.
Only to find out.
Obina mwai kupeza kunena kuti
the sword is not successful.
Komano nkondo ujawalephera koso kupha Goliath.
Do you try?
Mwina ndawu zina mmayesera kodi?
Each day.
Tsiku ndi tsiku.
To arm yourself.
Kuti muziphe nokha, kapena kuziveka nokha zida za nkhondo.
So that you can fight against Goliath.
Kuti muphe Goliath.
And each day it's unsuccessful.
Mwina ndawu ndaiza mbiri mmalephera.
Every single day.
Tsiku ndi tsiku.
You and I might have intentions.
Mwina make mutukuza khala ndi malingaliro.
How many people today?
Ndiangati aifelero.
Woke up this morning.
Adzuka lero mamawa.
Let me ask this.
Mwina tifuse chonchi.
In Malawi.
Uno mdziko lathu la Malawi.
How many men stood up this morning?
Ndani amene kapena zibambo ayima kuno lero kumawa.
And said I have sinned.
Ndipo kunena kuti Ambuye ndine munthu wochimwa ndakuchimwirani.
I will make it right with my wife.
Koma kuchimwa kumene kukundifuna kuti andomboye mkazi wanga.
I have married a wife.
Ine ndakwatira mkazi.
But I've sinned against her.
Koma ndamuchimwira.
How many this morning?
Kodi ndiangati aife kumawa kuno.
May have made that commitment.
Kuti adzionetsera okha kapena achita ichi.
To do better.
Kuti ayesere kuchita bwino.
And to change.
Ndipo asinthe moyo wawo.
And by this evening.
Koma mwina kufika madzulo.
It failed.
Alephera kuchita bwino apanga zoyipa zokha zokha.
Why?
Chifukwa chachani?
The sword is too big.
Chifukwa chakuti nkondo ngwawulu ngolemera.
The helmet doesn't fit.
Chifukwa choti chipewa chochitetezera chachitsulo chikulemera sikukwana mutu moya. Mutu wakula chipewa chachepa kapena kuti chipewa chachepa mutu wakula.
And the breastplate.
Komanso tikaonanso pachifuwa apa chochika pachifuwa apa.
You know what it's doing?
Muona ntchito yake ndi yachani yochika pachifuwa chachitsulo.
It's too big.
Akuti chikuonekanso kuti nchachikuluso sikukwana pachifuwa apa.
And it's exposed. Using your flesh.
Yes, katero pesa nchachikulu basi thupi likuoneka ndi nkondo ukhoza kukulowa apo.
Think about this.
Taganizana bale wanga.
If my breastplate in war.
Ngati ineyo chochitetezera pachifuwa pa nkhondo yanga.
It's too big.
Nchachikulu kwambiri.
And it's exposing my flesh.
Nde chikuonetsera thupi langa.
What is the enemy going to do?
Kodi ndaniwa angavutikenso kuti pangati.
He's going to aim his sword.
Nde iyeyo aloza mkondo wake.
Right from my flesh.
Mbali mukuta kuoneka papa sungulu wa mkondo usavutika.
Where is he going to go?
Chipita kwanji mkondo.
Right into my heart.
Basi straight ukupita mu mtima kwathu.
And because my breastplate was
chifuwa kuti
too loose.
Chochinga pachifuwa chikukhwepa kapena chikulera.
How many people?
Kodi ndangati alero anthu.
Have armor.
Kuti iwo avala zankhondo.
That does not fit.
Koma zankhondo zosizikwakwana zikwakhwepa kapena zikwathina.
Because they have not been measured.
Chifukwa choti zidazo sadaziyese pa iwo pathupi pawo.
David put them off.
David edu dziwani kunena kuti adavula zida zankhondo.
Why? Because he knew he would lose with them. He could not fight against that Goliath.
David
with an armor bearer that doesn't fit. And yet, he slew Goliath. What a mystery. If your armor bearer, if your armor is too big and it doesn't fit,
ngati zida zanu za nkhondo mwazivala koma zikukhwepa sizikukwananiza kulitsa.
How are you going to be measured?
Nanga mudzaisedwa bwanji?
How is Goliath going to be slain?
Ndena nga Goliath aphedwa bwanji?
By a single stone.
Koma Goliath adzaphedwa ndi mwala umodzi okha basi.
That single stone.
Ndipo mwala umenewo
is the gospel.
Ndiye uthenga wabwino.
That single stone sinks deep into the forehead of
Goliath.
Why in the forehead? Pay attention. Our head manages our whole body. Take off an arm and our rest of our body still functions. Or take off a leg. We can even take our ears off. Or be deaf. Samson's eyes were taken out. And yet he was able to still function. Do anything to the body. And if the head remains, then you can train the body again. But take the head away, and your whole body can no longer function. The stone had to go into the head of
Goliath.
Because if it does not go into the forehead of
Goliath,
you're still going to function. Do you understand? See, for the gospel, that is Jesus Christ, and him crucified must go into our forehead to completely immobilize us. No, not us, but Goliath. See? Goliath must be slain. Goliath must be slain, not on the leg. For then you can, then Goliath can still lift the sword. But with one stone, Goliath sunk. And who brought that stone into his forehead? This surprises everyone. A simple shepherd boy. A simple shepherd boy sinks the stone into Goliath. You know what that means? We think that something or someone very, very strong or someone who can do something that extraordinary. We're looking for strength to kill Goliath. We're looking at our own strength. Today I'll be stronger. Today I'll be better. To merit salvation. But no. A shepherd boy. He slew
Goliath.
Jesus Christ.
Yes, in Christ.
When he came to this earth, he was like you and I. There was no comeliness in him. When people saw Jesus Christ, they said, that's just the son of a carpenter. There's nothing special in him. And he testified of himself. I am the son of God. I am the king. And they thought he was crazy. A person like this, a king? No, a king is born from the palace. A king comes from kings. A king is noticed on his clothing. On his crown. That's why they didn't believe him. And that's why you and I don't believe him. Until the stone reaches Goliath in the forehead. And if this stone today reaches Goliath's forehead, the old man in us crumbles. And a new man and a new woman rises from the dust. A new man, a new woman in Jesus Christ alone. Through the word of God. Through the gospel. You know what happened there? When Goliath fell down, who was free? David, of course. But who else? The whole army. David freed the whole army. When Jesus Christ died on the cross, through the death of the cross, and gave his blood, who was free? Of course, Jesus Christ was. Because Jesus Christ, the Son of God, he fulfilled the will of his Father. His Father said, if you die, the cursed death of the cross, I will raise you the third day, and I will bring you back to me. And he did. He brought his son back. But who else was free? A multitude of sinners. Where
Goliath
was slain with Christ and rose with them. That's why it's said, death with Christ and risen with him, I stand up in newness of life. Men and women, friends, we have no strength. We have no ability to fight
Goliath.
But Christ did. Christ conquered the
Goliath.
Do you believe it? And if we believe it, then faith prevails, and we no longer need to fight
Goliath
with our sword that is too big and our breastplate that is too large and our helmet that does not fit.
Well,
what then? We get the armor that fits not
Goliath
but the new man. What is that? What is the armor that is received? The faith or the sword. The breastplate. And the helmet. Faith we receive. What does faith do? We receive the sword of faith. So that faith can continuously slay the resemblance of Goliath in
us.
Because don't forget, if we stand up by grace till the day we die, you'll be reminded of Goliath. It's not erasable. It's taken away. But you'll be reminded. And though it's dead, you'll scare sometimes. Let me explain that for a moment. For you need to understand. Goliath is slain.
Goliath is slain.
So, we shouldn't have any more problem if our Goliath is slain. If Goliath is dead, then I have no more struggles because I stand up in Christ and I am free in Christ. That's true. But now, listen. Before you were saved, before Goliath was slain, then we prevailed in sin. Maybe it's a lot of theft. Robbery or murder. And for each of us,
yes, wife,
just look at your bosom sin. After grace, that Goliath is slain. So it shouldn't show itself anymore. If I stole and I enjoyed theft, and that Goliath is slain, I should never have any more trouble with theft. And that's truth. However, now you're walking along the street. You walk in town. You're hungry. And a couple of old friends. You meet them. And they talk about stealing something. And for a moment, that Goliath seems active. It seems though, as for a moment, you're enjoying the talk of how to steal something. And you realize that
from it.
And you realize that the Goliath that is dead, in a way, is haunting me. Because although it's dead, I am still myself, and I need continual grace to sustain my faith. Do you know where this comes back? In the Lord's Prayer. What does it say? And lead me not into temptation, but deliver me from evil. Would David or Abraham, Peter and the disciples, who are saved, whose Goliath has been slain, would they have to pray? Lead me not into temptation, but deliver me from evil. Yes. That's exactly what it means in the prayer. Because the desires that were there before grace and also active before grace, they come back after grace. In deathly shadows. And that's why when our Goliath is slain, then we are measured. Now, pay close attention. For David is not measured, and that's why he lays it down. And yet, David is measured. With what? The stone. And the sling. He's measured by grace. That's why God says in His Bible word, everyone receives faith according to the measure of God. Everyone receives grace according to God's measure. See, so we are either measured with our own righteousness, which is not going to stand, or the righteousness of Christ. That's why Ephesians says, put on the whole armor of God, the sword of faith, the word. This is your armor. This is your bulletproof armor. Like a bullet cannot get through a bulletproof vest, a bullet cannot get through this from the devil. Faith. His word. There's one more.
Parajindu chimodzi iso china.
And this one we can never forget.
Ndipo ijiji msachiwale ibo ifesitinga chiwale.
Prayer.
Pempero.
Prayer is
Pempero.
is a weapon.
Pempero ndi chida baleanga.
Of mass destruction.
Chimendi chida chimene chimaphamotekedza.
Prayer.
Pempero.
Is a weapon.
Ndi chida.
That is used with faith.
Chimene chimagwisidwa ntchito ndi chikhulupiriro.
And the word.
Ndi mawu.
We take the promises.
Timatenga malonjezo.
Of the word.
Malonjezo a mawu.
We make application through prayer.
Ndipo ifeyo tibayika mtima mwathu mawu kupewa mpemphero.
And faith believes.
Ndipo chikhulupiriro chathu chimatipangisa ife kuti tikhale anthu okhulupirira okhala ndi moyo ifa chikhulupiriro.
And where does it all come from?
Ndipo zonsezi kodi zikuchokera kuti?
The finished work.
Zonse zikuchokera mu ntchito imene adagwira kale.
Of Jesus Christ.
Yesu Khristu.
He is the author and the finisher of faith.
Yeyo ndiye oyamba komanso womaliza pakuti pasaife chipulumutso kuchokera ku chikhulupiriro.
He is the eternal high priest.
Iyeyo ndi wansembe wosatha.
So that means
zikuyankhauza kunena kuti
he is the praying priest.
Iyeyo ndi wansembe wathu amene amatipempherera ife.
The prayers that come from earth here.
Mapemphero onse amene kuchokera pa dziko lapansi.
And are brought before him.
Ndipo onse amadza kwa iye kwa Yesu Khristu.
He presents the prayers to his Father.
Yeno mapemphero wake sobano Yesu amatenga monga wansembe wamkulu osatha kukapereka kwa Atate.
He presents the prayers to his Father.
Yesu Khristu monga wansembe wamkulu osatha amatenga mapemphero a dziko lapansi. Kukasiya pamaso pa Atate.
That he has brought in your heart.
Ndipo kuti mapemphero wabwera mtima mwa kuti akuchoka mtima mwanu.
To pray unto him.
Kuti inuyo mupempherere.
Everything is of him.
Zonse zakwa iye.
To him.
Komanso zochokera mwa iye.
From him.
Komanso zochokera kwa iye.
And unto him.
Komanso zakwa iye.
For Jesus Christ.
Chifukwa Yesu Khristu.
Is our only measure.
Ndiye Yesu amati yesa amatha kuti yesa ife.
There is no other measure.
Balibenso angati kuti yesa ife kapena muyeso balibenso muyeso wina.
Goliath can be slain.
Goliath akoza kuphedwa.
Only by the person and work of Jesus Christ.
Pokapoka kupyolera mumphamvu ndi ntchito imene Yesu alegwira kale pa mtanda.
And if that has happened.
Ngati zili chomwechi.
Or if that should happen.
Ngati mwina zingachitikelo pakati pathu.
Then one stone.
Ndiye kuti mwala umodzi.
Crumbles Goliath.
Wagwesa Goliath chatapya.
We stand up in faith.
Ndipo ife tidzakhala muchikhulupiriro.
And we stand up in grace.
Ndipo tidzayimanso ife mchiso.
This is our prayer.
Ayini pemphero lathu.
That the Holy Spirit.
Kuti mzimu woyera.
May be here today.
Kuti ukhale pakati pathu lero.
And may fill our hearts.
Ndipo udzaze mitima yathu.
With the joy in Christ.
Komanso nchimwe mwa Yesu Khristu Yesu.
And that Goliath.
Ndipo kuti Goliath chiphona.
May be slain.
Kuti aphedwe.
By Christ alone.
Kupyolera mu mphamvu ya Yesu Khristu yokha.
By the pure and divine gospel.
Komanso kupyolera mu uthenga ulalikidwa wangwiro.
Of Jesus Christ and him crucified.
Wa Yesu Khristu wopachikidwa pa mtanda.
Amen.
Amen.